Johnny Guru.
The boat, Jemul.
Papa, Queen, Queen.
Maybe the Pew Pew Queen.
Slay Queen Mukavits. Kuli begelo wene ya mochila machek, she's the shit. Ana passport ina visa, ana kopesa pona recross kui biza. Ni Benz, phone ya makamera ya tatu. Isetili biza tikumbu ila tiwanzatu. Ni Benz, ma US dollars per bed. Ni ma top divas per bag. Yatikansi wa maenda ku Dubai, ku Abu Dhabi. Ali single bati ana sugar daddy. Ku Dubai, ku Abu Dhabi. Tili biza tikumbu ila kuno kansi wa maenda ku Dubai. Ku Abu Dhabi, ali teke ni pata na sugar daddy apa benze ku Dubai. Ku Abu Dhabi, tili bize tifumbila kuna kasi vaan. She likes things, ali temo tundu. Ona chewibu ye avala kumutu. Kwena looks at deceiving ni kruku. Tina imvela muka mwabama wacha pupu. She do it for the gram and the like. Selo isi tikaona mabamzi we like. Ndani ulibwi no guli sako to my dress. My boyfriend jeans, perfume na to my best. City gona kuma WhatsApp status. Timaba baula funu my past papers. If the shoe fits, put it on. Unga pae na mundiwe ndia wasuli loy. Slay Queen Mukavits. Kuli begelo wene ya mochila machek, she's the shit. Ana passport ina visa. Ana kopesa pona recross kui biza. Ni Benz, phone ya makamera ya tatu. Isetili biza tikumbu ila tiwanzatu. Ni Benz, ma US dollars per bed. Ni ma top divas per bag. Yatikansi wa maenda ku Dubai, ku Abu Dhabi. Ali single bati ana sugar daddy. Ku Dubai, ku Abu Dhabi. Tili bize tikumbu ila kuno kasi wa maenda ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Ali teke ni pati ana sugar daddy. Apa benze ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Tili bize tikumbu ila kuno kasi wa maenda.
With the pressure ya ma social media. Kumie suku kwani wako Julia. Dead dead. No wafya kumpia. Soft life any food uvena kulia. Tuweberaba nesu wadiparwa ni minimum pia bena wafyarwa waposta. Maene siku ni achida mabuarwa madola. Taya kutuka poe fondabu. Tabasa lenka na pwete ya ekonomi. Dionse wanunki na makoloni kanshi. Washitishe mibili kumaforeni. Sugar daddies na mameni ya bastoreni.
Slay Queen Mukavits. Kuli begelo wene ya mochila machek, she's the shit. Ana passport ina visa. Ana kopesa pona recross kui biza. Ni Benz, phone ya makamera ya tatu. Isetili biza tikumbu ila tiwanzatu. Ni Benz, ma US dollars per bed. Ni ma top divas per bag. Yatikansi wa maenda ku Dubai, ku Abu Dhabi. Ali single bati ana sugar daddy. Ku Dubai, ku Abu Dhabi. Tili bize tikumbu ila kuno kasi wa maenda ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Ali teke ni patana sugar daddy. Apa benze ku Dubai. Ku Abu Dhabi. Tili bize tikumbu ila kuno kasi wa maenda.
Yeah, so you know send a fena face on a sun. Otherwise I'm my issues. Ya mnafueka ukule ala ndepo eshi. Tona mo 5. Hela big rich at 10.